studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumare nogay did lewru juillet hitane 2016 jena yande soki kidal sakira bon compétite wid les maisons de la presse do min goni jottino no do kabaruji do yumar way gallo kanko noddirteedo mohammed watra wonto oggi jande to on compétite de basi di pinti kasen hakkunde gatcha kanya ya siya le gallure kidal ne kikidi kenya fa yottu hanke fo be gonno memindirde tor maybe du ngadi le hen ka wattu jono min keba yubo inde hono yimbe le keddibe hembe kanko horeji lendio Ibrahim Boubacar Keita Kenya o yehito seguto fo yetta e dum won solda sibe keddibe wakande bonanday di ngadanno to nam palatonde Ibrahim Boubacar Keita o litiwde fa handiro wada bodde makko fu yellom hokka dum won mangal pat embe bawde fa kebano gollira golleji muye fa pewa tagal ko bonanday di ngadi to nam palato ko wattu joni o dum won yimbele gombe le leddi lamu ko be ngadi ko noddirte etat d'urgence ko kasen wattu joni dum lutindirbe lamu obe be landiki be miyal hodo fuddi do golleji nafata leydi ndi bamako do hollitinde wiide fa hande dum won yimbele be hakkilaji mabbe ala certi ko etat d'urgence o wada ko wobbe ko litti wiide dum nafan sanne wobbe antodo ko litti wiide yalla lamo wa rende leydi ndi sobe ngara etat d'urgence na di won sembe kabaruji dum min jogini on do betande di bismillah modon e hedade hollitinde wiide basi di pinti kasen won hakkunde asiya kanye gubal no di tirtengal gaccale ngal lure kidalde caggal hollitinde wiide dum won hedja mabbe jehino to nyame to fa pamrino leyi ko jabbino ko fuube kolitiwide wattu joni o dum won no galwonde hani jogereedo no dum waddi so basi di ngatti ton kasen wattu joni o dum litan wede anda ko fugal gadar yimbel no foti keddi le miccete den wiide ilale jonte jabbinode lutiniralan wodno to hakkun ma fa kebe en famtade kede Muhammadu Samaseku
neddo goto ngondo kidal holliti gollirde amen da wiide basi o imike gila wattu 3 heures kikiide so fo jabe tan nanete non le galurende yimbel be ka fuf hedige le galleji mu den holliti wiide kabo tawe tan yete le buli galurende goto horebe gubal sema gondini ndudo kabaru ka adad fu hokkay ana tidi andede ko dum sabini odo basi ka hultama bide gube didde ana metta non sanne le badde cakitede den non hono odo basi ana donta non gila nyandi talatarende galurende ana wondino etilalaji batte basi imindo hakno gubal gatcha e gubal asiya yimela didon jati keddige hen tawene ko horobe gubal platform e gubal sema ibi nyame ko be kolitino non wide dewral wadi hakno mabbe to nyame tun den non basi on yifan ka dido basiji ana kolita wide wala ko bilti tafun
holitinde wi tan yimbel gombe to kidal tobe hakkilaji mabbe jotta kife wob anto bi joniraki odo basi an immoto won koliti be widdu ila talata jabbe non de no be jiri ngalure de no be kolaaki fe wolitindi wiide kenya do no wakkati sappo je yamde baaso immi ton hakkun mabbe fa hanke fo be gonno memindirde to fa kebe famtaade kede ne do gotto kidal to ko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
wattu 3 heures kikire dum fuddi fa hande dum be gondi hen bokkato joon o le suudan gobbi yimbele be fuf an le galleji mun en le atelier an jaati gommi odon nana dewdo soyfa jabe yimbele hebe gondumi do batte kulol woni ko minati der galle basi o imiga hakunde gubal gatcha e gubal emenela e do koliti wiide yimbele gubal gatcha masimbini neddo goto mabbe gila nyande alarbaare ne wodi ko minani wiide neddo goto mabbe masimbinam
sekirabe jena yamde hebi misilimaaji tati dow to kidal to on mbado mbaawi neltirde mi jojje modo hellaame bemal andengal mi noddirta face Facebook wolitindi wiide kanko hoorejo leydi ndi o yehi keñen ɗum won on to seguto o yettoyi hono soldasi en keddiɓe wakkande bonaday ɗi gaɗa fewde e mabɓe nokku noddirteɗo nampala le majjum kanko Ibrahim Boubacar Keita o holliti wiidomo tawda e armé mali o faabotoɓe dufaɓe keɓanoɓe gollira golleji mabɓe fa peewa keɗe komo haali dow hen du faccitago Muhammadu Samaseku
les peuples vivent des moments lourds difficiles
wattuji waɗan yimɓele mettete fa sanne ɗum min gonni hande kay batte ɓeɗo bonɗereɓe eɗen hande lingal lure segu wadde mayiti sukaɓe amen kodduɓe ley haɓɓande suudu baba sukaɓe joguiɓe hakkunde duuɓi nogay e duuɓi capanɗe tati tawenne hono mabɓe sukaɓe woɓɓe joguiɓe hono ɗiɗo duuɓi suuɓima wadde jewte goɗɗe sukaɓe leydi Mali miɗen beltani noon fa sanne miɗen kuyani on batte ko gaɗa noon suudu baba o miɗen kuyani on dun batte leydi ndi ɓurani on yonkiji moɗon min ɓamanon on aadi wiide min dawran no larmi Mali huncanta hoore golleji mum sala eɗen kaɗa yaage ko jiɗɗen gawo e konno andinen dun ballaji ɗi faabotoɓe gaɗi eɗi jokki wadde dum kami waɗi bawɗe am fuf jamma ila ñalawma hollitinde ɓeɗo sehliraɓe leydi Mali ndi wiide e wolde leydi Mali ndi wondi leydi Mali ndi anda yaaji dum nden no kaaki kaɓorɗe dow ana hasindina fa sanne salla eɗen keeɓa haɓanade suudu baba
aérienne et absolument incontournable pour la défense du Mali.
Tiagal ko soldats yi be masin binano kuno dirtere nampala kenya no dum won hecci kenya be bi banmu be be lelno nokuno dirtere hopital mangal to seguto kanko gouverneur sego yeho jewu yono banmu be gombe tombe o duwini kono yimbe heddible hembe banmu be do o duwini kibe wakkati jono lando yafin holitinde wi doktor ngono to wi banmu be wakkati jono sa jewi dedo barme naway me ana miladu be immo tiagal ko bonanda di ngat noto nampala to si yimbe le sappo e jeddon keddile hen soldats si be wattu jono kanko dum on no lamu oobe keji ki balde sappo ko no dirte etat d'urgence ka balle lutindir e lamu oode be kollitidi be pami oodo golle kaybe landi landol hodo dido golleji ngarto nafude sabbi de jababu jabbino didi PYF be bi lamu an han hebuddo hen hakkilaji do jiya yalla hono han yeltinirde le hen ate goddi kasen fa haybe yimbe el gombe le leedi meden di kede kanko no dirte jigiba keta kanko no secrétaire général walde no dirte parinaade e lutindir be lamu oobe be do be gondi ko mo halido hen do faccitango Mohamadou Sama Seku
dans le principe vu la situation on peut bien comprendre
wartugol état d'urgence ana famini jati faisto fa hande imade mudum kebaka dum jamreba lebbi tati kamni mila wide be beeda wattande hakkille bibe leedi mali ndi buri sabi wana non dum wordi le tatteji leedi ni fuf ni mila wide état d'urgence jabbidi latto sababu gouvernement mama dabareji bangal denagu salahono dido bonandaji ana hade sabi hon dum kali le communiqué amen o metta ma sanne yide état d'urgence hadali yijam bibe leedi mali yippo wakkati joni o rafi denago mumni sanne en pa wide bodde mangal padi membe mbawanta be do bonderebe chamobe do hono o kam modo nampala o e masim ni yibbe le hobbe be nabbi kaaki kaborde kewde
nampala avec beaucoup de matériel emporté beaucoup de morts
fa hande état d'urgence en koddato le hen hodo bama kanko milile hen do hakkilaji di pecciki wobbe anton ko liti dum hayban jamar de sanne wobbe anton do kollitiwde yalla lamo wa haybudi yimbe so wada état d'urgence na kede ko bama kanko be kalido hen do faccitango Ousmane Niali Bouli
bon je pense que la rien
mi mila warti dedo ana hani tiagal bonana ngado nampalla o balle sappo de jaati yalla fanday mi mila ana hani burne dedun dani ko beida dum milum minka wadde état d'urgence ana hani jaati gouvernement wadi golle lobbo sabi sini hono di bonanaaji ana ngade fu edon hani horejo leydi ndi ana hani beedude dun ko buri fa lebi jeego na fa lebi jeddi jaati fa himbe hakkilaji mum be jotto hokkan laamo sembe no wadira horngoji den denago wadan sabi jamme e nyaloma atan e be gondi e darnaade denago wotu fu e be ngada etat d'urgence nafa fu wala hen gonga jaati le wotu joni on denago wala ka be ngada etat d'urgence dum fu hada e bonandaaji ana ngade den don gouvernement wawa darnaade denago leydi so wana etat d'urgence wodi
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sikrabe jurne den jeewe yelodu ne les réseaux ngaji meden den puddiranto gawotobe kolliti wiide mangal paden be France kanyabe armi Mali be ben jiti hon dum on to kaborde ciuda nokku no dirtere njiwa idum les seraji gawoto yimbe le hobe kolliti wiide sa jeewi didon gendebe goddino wakande jaddin kobbe gonno dum on les sa haledi meden dile lamu gawobe kolliti wiide wattu jono dum on mangal paden be bi wala futti Allahu ko ni le odo nokku kasen to asongo to chukolel gotil pamaren gel lebbi didi be bi kanyu yitato e fetawo tiagal ko dum wonono bonando o wadno no kuno dirte do bara dum won le lamu asongo o be kolliti widdu ina chukolel gel sifiki wiide kanyum lotu chukolel mudum gel so lenningel yehi lenningel en danki kanyo hore mudum yeli lotiade e mayo do warta fota ndiyam yaadi e chukolel gel yurute garanti minere faado banamba do nokuno dirte da kibambe kollitiwde dewle ko foti temedere e chapande jetti e jeddi kanyen kabbato don nyaloma alal bari jabbinonde wattu jono be bindi dewlde kabbetede dudu wono won yimbe el mabbe yurube do bamako do ana gandi yaade to kibanto so ngadi accident sukabe jokkolbe joyom kanyen ngoni barmube le hel sikidabe sembe kabaru dimi jogino do bete handi di hollitinde wittan basiji di immiki kasen hakkunde ACIA kanyen e gaccha nokuno dirte da kidal yama ilikikidi kanyen be puddi memdirre fa hankeno fu e gonno memdirde ton be tiliki be daaki ni wakkati seeda bete hande be piddi be puditi di do basiji wakkati jono anda ko fon alqadar yimbe le keddibe le hen tafen so lado jebe on garan humpitade le hen o litinde wi defa hande do won jaddi kobbe gorino kanko no dirter Ibrahim Boubacar Keita o yehi o yetto yi do won yimbe le meden heddibe wakkande bonanda di ngada fewde e mudo e nokku no dirterdo nampala le majjundo yo gollan ko wayi fu yalla do won mangal paden dan keba bawdi le nokku meden fa keba golla golleji mudo en no feviri tagal ko bonando wadno to nampala to ko wattu jono lamobe keji ki etat d'urgence balde sappo le nokko o don lutindirbe lamobe be kollitidi don hani jaati ka wakkati jono be ngadi landol yalla hodo fuddi do golleji nafata ko etat d'urgence o heedale leedi meden di ko bomo kanko be hodo milile hen wadanto kollitidi don nafasanne wobbe do kollitidi yalla lamo wa rende leedi ndi so wada etat d'urgence na secrétaire won sembe kabaru di mi jogino do bete hande di ka fa hande kedde hedade hono andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi
Sidota Mani.